You're the boy J-Walk. Young so command up on this one. Navix, me know how to run this. The Mr. Untouchable. Got in the neck on Jack Danny CN. Zamuka Bumusien. Wapakan Temba Musien. Uyoka Malonda Musien. Ulova Uwau. Ah, Ulova Uwau and CN. Ulova Uwau. Ma, Ulova Uwau and CN.
Yeah. Bandana maspare mbeka maweksi ya ubaza. Ni kusewenze samutu ni parusaka. Ukchile fya kulomba unga nkare sakai. Ngeche ni maukira kachilo kukacha. Ni opa njala mablok ni madwalai. Ni mafuna pantumba ni pochikama. Kama unatafuta po jamani sawai. Kila mtu anataka kuwa sawai. Hapa dunia maisha ni kupambana. Weta futa usichoke kama kawai. Mwanarume ni kuseni mawa mawai. Ni kuzunguru kakusa kire onkalai. Hustling for money, kufaka po pawai. Ili che nungu maguli sanshawa. Igo igo nkala, maketi ankalai. Ili che nungu nkalo loko ndaja.
City market,
Balumumba, Pamandeva, Town Center. Ili chenga, uma sakilai. Nipase high five, kuntu wanga sakilai.
Sijine konjakta ni CN. Zamukabu mu CN. Wapaka ntemba mu CN. Uyoka malonda mu CN. Ulova uwau, ah. Ulova uwau ni CN. Ulova uwau. Ma, ulova uwau ni CN. Ulova uwau. Ah, ulova uwau ni CN. Ulova uwau. Ma, ulova uwau ni CN. Every day in a the morning busy pushing me wet. The waiting man me a fearless. Talk about money me become senseless. Yeah, any money me na rest. J-Walker dance or commander na vex. This is no play man, this is business. Mr. Untouchable, Loki Pandek. Kaboom! Be the man who in a rest, man.
Yeah.